Narwekulira balusasira biyazika Yabalanjogere ikuno Biemba ulirane muda mukumbiza Nabakanda bazali naru Ukugizami niyeri atusetula Sakenza sake ya wakaza vetima Bebikiza musabo jetwaraga Rene sifuna yone jena subira Mbaraba sao ngengere nyembutu Naye katinewe muna ligaweye mwenye Sitako mawoku jamunju nindala Katintigisa vya kulokoka Umulimo kangu umuli Walumbi ya ntigira wanu Wangara ntikwa kwesega Muna nyumiza angaba nyumize Ndikati wafana na vati Mkuse mdu wa Kristo
Chandi batena chirungi singolawa Yenu malo koreshu
chandi yambye n'abalwadde bonna okujja siyombye baana battu naye taso kimejja kikolanga muyambye olusasi olumbo olwali mukenenya nekati ndweyitira mu bigula kasalongoosibibwa babwa omuntu n'aleesera kyobulako ke kabonero twawula emirambo gy'okola tobagamba kyakwekomaku nekyeranja kita sirimu aleeta entondo obuwumira aleeta n'obusungu ngeri gyafunirwa mu kkubo lyakwesanyusa weryajja n'alowooza nti obuntu alw'obwomu yo lwaki okugeza akyala baagenda n'abufuna ng'aleeta bajjaasiiga mukyala era ennaku lwezeekulungula baasomoka omukazi n'asigalaawo ng'olwekizibadde okumujju n'asaasaanya nga bw'afuna mu kiina teyeekuluntazayo efuniriko ettooke oyindi wamukwata anaamumanyisa abalenzi bwemutegeera kyavaddeko emisinde ewankotta saba wawuluko ogoloza katinze kwe kubuuza kyoba ddala tasotolumirwa kyobaleka yekinge kyabalwadde ey'omusalaba mukyenyi bwobaosobola oba bakamakansi obajjeko engalo eyaddyene eya nosi olangirire bw'oti imulingalo mwenda yalinye ku mbandaggu baabamanye okukwana tumala kukebeera ngalo zino okubyongerako ekyo kigona kubakyala njakukikola mu bulumi obwekitalo si lwakubanga kyaye naye nnamba y'okubawula nkyagisaba tasolo n'amala ekyo nganzinzira mu kisawe nakakalabya naye kati ndi bweru ennamba ya ttatu gyenninzi byongeramu lwanjawula omulwadde kwabe n'ettamegga ejjuufu ng'amaluba manye ennumi ekiruta gyemibiri egitera gino n'mpagira gweye eringula ati wenna wenna n'okujubana ng'anaalya tulabye nnyo baana bati guno omulundu gw'ekisajja gwatumazaawo kasonta bwotutaase tulambire ebbulooka z'emmeru n'okujuna gw'owumbye matafaali saako erinnya lya fagito lijjeekunya kasofa n'akalambe buli gw'okolako aveeko wakiriraba okugulu ng'olwo abali ku miggo tewennyinnyolako otuka otuserukuttirawo ng'olwo abali ku miggo tewennyinnyolako otukudduka owuttirawo naye nsi eggwawo nnyo w'olitegerera ekyo ng'ensi yonna matongo nkikolese siriimu twali tumwawula ng'akozza abantu baaluma kati banogoka bunogosi neggulo gwe wasuze naye mulina n'akasente okukola kuba tasasulamu ekabasa naye nsaba akalambe oyo abeera opedde taddera tumanyira buli alabikako eyo okumuwa empeka emumusooka ekyennamba amanya temugabuuza yenze basudde omukenkefu mbyokunyumya sinyumya bibuuzibuuzi ebitaginya okubinyumya ntuleeka sigwayo baana batu ngandi nnumba mbalagaleera nsiba kasolo ne siriimu mutandikira wabayagala okwongera kulimulaba katonda njagala abalungamye aina obo ya niza Kusifalungu shoguri Kieze kuno nyari njitana vyu Nundabiri mwini na vyu